esule yokusatu. Era obanga awayo sadake yebiwe wayo lwemirembe, bwana wangayo kunte, obanume obankazi, anawangayo eteriko bulema mu maaso ga Mukama. Awanateekanga engalo ze ku mutwe gwayo, yawaayo, n'agitira ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Alooni, bakabona, banaamansiranga omusaayi ku kyoto enjuyi zonna, era anaawangayo ku ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, amasavu agabika ku byenda, n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi, n'amasavu agaziriko, agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba, awamu n'ensigo, anaabijjangako. Awo abaana ba Alooni banaagookeranga ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa ekiri ku nku eziri ku muliro, kye kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era obanga awaayo ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama ku mbuzi, oba nnume oba nkazi, anaagiwangayo nga teriiko bulema. Bw'anaawangayo omwana gw'endiga okuba ekitone kye, anaagiweerangayo mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekitone kye, n'agittiranga mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Alooni banaamansiranga omusaayi gwayo ku kyoto enjuyi zonna. Era anaawangayo ku ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, amasavu gaayo, omukira ogwa ssava omulamba, anaagusaliranga kumpi n'omugongo, n'amasavu agabika ku byenda, n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi, n'amasavu agaziriko, agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba, awamu n'ensigo, anaabijjangako. Awo kabona anaagookeranga ku kyoto ekyokulya eky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era obanga awaayo embuzi, anaagiweerangayo mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gwayo, n'agitira mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Alooni banaamansiranga omusaayi gwayo ku kyoto enjuyi zonna. Awo anaawangayo ku yo ekitone kye, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, amasavu agabika ku byenda, n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi, n'amasavu agaziriko, agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba, awamu n'ensigo, anaabijjangako. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto ky'ekyokulya eky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro olw'evvumbe eddungi, amasavu gonna ga Mukama. Lino linaabanga etteeka eritajjulukuka emirembe gyammwe gyonna mu nnyumba zammwe zonna, obutalyanga ku masavu newaakubadde omusaayi.